bahlangene nga abafuni ndithe bayandihlanganye bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bahlangene nga abafuni ndithe bayandihlanganye bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala
Sibajeke, asibayeke, sibangene Sifusa balele, ye, akulingani Becela usidedele, asifuni indwele Ye, ungathabazanga Okay, asaba Sibajeke, asibayeke, sibangene Sifusa balele, ye, akulingani Becela usidedele, asifuni indwele Ye, ungathabazanga Okay
bahlangene nga abafuni ndithe bayandihlanganye bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bahlangene nga abafuni ndithe bayandihlanganye bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala bandibeka icala
Bafuna ntini na Bahlale betheta ba abayazi lento Oh batheta ngayo ngayo Bafuna ntini na Bahlale betheta ba abayazi lento Oh batheta ngayo Bafuna ntini na Bahlale betheta ba abayazi lento Oh batheta ngayo ngayo
Abafuni umbona njabulela babantu Abafuni umbona njabulela